eno si ye masaka kitekeyo challenge tojikaka bona musobola lina kunywa linyikira roundi munane kirobo nyikira na to musobole boyi wange tolipira ono tasosola newo mubanga mwedira kota komolwanga tonyenyange chechira tomugezanga kota chikolanga nyabula ono yagoba bavubuka bapiritoni nazirwa nako sipidi yalinyanyonyi ebibala biri the garden of edeni buli kimwa kikoze yeise mupambanyi buli wamuwe tuliteri natamumanyi naluma singa we wana nesirimanyi kuva buto mama nkubire byekisiru mbumve ku byekisiru mbwe byekisiru bikolebwa bakulu nkizudde bukulu bireeta nomululuza kuve ku byekisiru ebyekisiru mbwe byekisiru bikolebwa bakulu nkizudde bukulu bireeta nomululuza
international
yeah Scotch stand it is an optional dance tetukazinira mu reverse yaddenga twagala nyashi bizinesi bagala kashi tobanyumiza kadi emipira gibera ku gadi newobanga gwe toyisa skati kakutane ngokozesa snapchat kisuka mu chati kuva buto mama nkubire byekisiru mbumve ku byekisiru mbwe byekisiru bikolebwa bakulu nkizudde bukulu bireeta nomululuza mbumve ku byekisiru ebyekisiru mbwe byekisiru bikolebwa bakulu nkizudde bukulu bireeta nomululuza bona musobola lina kunywa linyikira roundi munane kirobo nyikira na to musobole boyi wange tolipira ono tasosola newo mubanga mwedira kota komolwanga tonyenyange chechira tomugezanga kota chikolanga nyabula ono yagoba bavubuka bapiritoni nazirwa nako sipidi yalinyanyonyi ebibala biri the garden of edeni buli kimwa kikoze yeise mupambanyi buli wamuwe tuliteri natamumanyi naluma singa we wana nesirimanyi kuva buto mama nkubire byekisiru mbumve ku byekisiru mbwe byekisiru bikolebwa bakulu nkizudde bukulu bireeta nomululuza mbumve ku byekisiru ebyekisiru mbwe byekisiru bikolebwa bakulu nkizudde bukulu bireeta nomululuza mbuno byakisiru luno luyimba lwa kisiru noyo jefu ze ndi musiru challenge as you look at me.